Talata laso ego lewru juwe hitane dubu ujina dite laso habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyali Abdulmuni yotinta hemoda. Sembe habaruji mwede hande halando daraki lewru Zulhijji sapo lewru dudu non julde laye gadete denene dohani tukira ko heba barajo kutawa der lewru du endan de bedake seta enanan ko Ali Ben Salah halata du majju. Enkalandu nifahande ndo nene dohani haujuro bali mumfayotade e julde de endan Usman Idi wutuner nomo komin nyame 3 famtinan do majju. Yewtere pindinol studio kalangu handen wadan do lumo kollol yaziji e mafeji do andan der leddi Niger lumo godu ni safara hano hawrital dewbe gonjitobe kulle deme andan gada ir nyamduji ir iriji kan en cingi lumo go andan do der hubere nyame. Julle layani sapo lewru Zulhijji wadete do andan der leydi meden jango nuni lewru andan daroto de Allah jabi de no julbe kani to kira ko keba der balle de andan barajo ko tawa der lewru andan nani pamtinol gol Ali Ben Salah wadi do majjum wakati Musa Hassan nuddunomo e telephone gam famtinde himbe
il nous est recommandé
jamama meden e sumade nyalande de nyalande jena bere den kai feccere nyaloma onnom nyande julde de neddo acca suma kiki deni muyi kambe feccere mba lungu jomun layani sabe alla eniladum der balde sappo den nyalande jena berde tawande arfa jenyetende hebe barjarni feccite e hijjoytobe ebe kebay bawde hijjoade bendo fu nilado muhammad sallallahu alaihi wasallam wi'i sumi be nyalande den no wodi barjariji ko hikka e ko mawuri wi'ama du neddo ndara nyawbe wada sadakaaji sani neddo nati der arsilamagal wadde e wadde ko hani e kijjoytodo woni to taju pede eli mudum wattata urdi fu urdi fadde jomun no hirsa layari mudum wodi layotodo du hana itta pedeli mudum e ngasa mudum hana ko kijjoytodo dun
der yeddira warore ni de Allah jabi do wanden der leydi Niger julde laya gadote layaji de enden ni eden andi ko handen ni himbe dubbe codi layaji amma noy neddo wawi jogorade balu mudum e hundam fa yotto he nyalane de enden nani pamtinol gol Usman Idi wutuner non mo commune 3 do wanden der hubere nyame wadani Moktar Hamadu gam famtinde himbe
kan on achete am mouton de tapaski
ndeni neddo no soda balu mudum ko to layari no hani soda ko yotti mo won tawe no fayno heewi tewno heewi bellere to joni oni neddo waawata wiide soda wadda fa fayna daade balde ko ridde dum don jomun to tampina hoore mo wi'a hojan nyamduji gonno soda gafeje ni goddu goddu warno hokka dum fa fayna dum fayta nene le balde ko heddi dum kon do waawi ni woni keba hudo ma seeda ndiyam ma seeda do hokka dum no nyaama sedda sedda ngam sene a hebbine mu dum nyamdu to no waawi nyawnde dum fa mursa dum jaati wakkati goddo goddi da hokki dum hono dobu fa heewi sey nja hinno no sarta sai jawdul ma la yarna sarta fu wodi ko sawrto dum kam woni tefa bokko Allah Allah ko jarna to funo way darade
yana ki peuple se courir avec le feu de baobab dans arma ko foy en hausa kuka
Abdoulaye Mamadou bi leydi Niger non kan subo ya watto hawju filla golle silsa no fedde dental leede sahel hawji ne filla fa handen duru didde kulle bodnoje ladde fa handen kulle beedoje sembe tenere der leede sahel denda e kaden fa handen gan duru didde yoro mango don anden der leede de enda hawrine sappo e jena bere ardibe leede tawade der fedde de enda der mun ton enda Abdoulaye Mamadou o enda ya subo wa watta hawju filla golle de enda hanon sperol le sahel haliri to enda aga des jeddiru wittine de enda no hawrine puddol golle ko watta burna himbe tawabe do takkol keri leydi Niger e leydi Chad mo inama kaden du faanden ko watta jonde lobber hebo caka mabbe awrinde du ni faande en federer ka sokkan wadi dum ton andan agade smitkintinen du himbe ni ko porje o ni mojjinde burna himbe e duru didde rafika joro nyamri der cekantarade andan kan woni duru porje o andan nani ko garba yaa Isa mo consortium Niger wi anise karim gam famtinde himbe
Ce sont des zones souvent qui font l'objet de conflits.
No ko non latide no wodi konuji kany e kabe hakkune himbe. Dum wonno konuji har filla no himbe warabe no fella himbe e kabe hakkune lañi joddi ni enda. No ko non du kono latide suka mudun sementebe dilla ya togon tewtowa. To don wonto ballo o yidi wallita himbe endam. E do fi mo jinde ngurna mabbe. Galleji latidi ni ngala sembe sanne kawon ko fuddirte. Latore mobe non na durobe non. No wodi kono pelle suka ummatore latibno no darni yitugol hakke suka be en kany e rewɓe ɓen konna min tokkitoto ɗum min ballaɓe ɓe jiita hakkeji mabɓe yaadu yesso heɓe Burkina e Niger wona millionji sappo e ɗiɗi euro ko wattete nder mum gollire régi agrése cantan ɗum ne ɗiɗi e deke euro ko wallitirte
pour la seule région d'Agadez ça tourne autour de 2 millions et quelques.
Dow laawol waɗande himɓe permi mo jamani o enden ni ton enden Gaya région Doso waddi ko sarusi kawjiɗo filla yaha wartaji himɓe ton enden nder département Gaya o enden Singi Sigila ko watta golloɓe mum joɗake gaɗani himɓe ɗerol awƴaki loregol enden no haniri he kadi dufa hannden ko watta to jama are woro joɗo no heeɗi gam ɓeydari se kettinoɗen ko Hamidan Mohammed ardiɗo sarusi o enden ton enden Gaya wi Fadel Alu gam famtinde himɓe.
Jama'are no heewi waɗi min bawta fitti muraduji himɓe fuu nder ñalawma gooto. Ɗum waɗi min kooƴi laawol kesol gon ko windeta inɗe himɓe kaajaaɓe baylol permin maɓɓe o garɓe nder ñalawma. Ngam woɓɓe no garan ñalla ladde keɓay garto jaangorde. Gollooɓe ɓen du minen binda inɗe maɓɓe min mbi'a e garowa asawe e alal kamɓe garta. Ngam tasaɗarma fuu heɓo dow fii golle maɓɓe moye fuu daro nder gollal mum. Nde jannginooɓe janngirɗe potorɗe he liggotoɓe kamɓen kay iɓe nder poytil delle iɓe mbawi ɓe gara ɓe binda inɗe maɓɓe ɓe bayla talke maɓɓe permin ɗi hana nder golloɓe asawe alal gam kamɓen kay ɓe godi wakkati keƴorɗo. Ko waɗi minen binda inɗe himɓe dow talkurdu nonni gam neɗɗo fuu ta ɓerni mum bon.
Takuba Takuba jonka hunde fuu woɗi gasi ɗum woni haalaji ɗi général Pascal Facon wi'i yeeso sogeji leydi Mali he orgal sogeji leydi France e fa hande himɓe balliroɓe ton andan ko watta jonde lobbere heɓo ton andan nder leydi Mali. Ton du gawo général Pascal haali haalaji ɗi andan alarba bittiɗo o andan hanano andinore ɗerol Barkan orgal sogeji leydi France haalira ɗum. Ton du fa hande gawo sarusi kawjotoɗo filla golle Takuba orgal sogeji leydi Mali gal du singa ton andan ko watta hakkillo fukkimo warta dow keri leydi Niger Mali e Burkina Faso. Kenga député be leydi Niger gom jey ton andan filinge de région Tilbéri dum du gan ƴewtinaade no woni no wada harko darta filde duru didde raabu nyaw coronavirus der cakantarar de andan komiti cingado ton andan der département filinge golle mum député be jey e wowi gam be daade sekettino den ko député Massani Corone wi Abdoulaye Bassaga ton andan filinge gam famtinde himbe.
Ɓe moyino hewtade hoore majjum amma illu nden warde hande heɓaka fuu mo nyawgu woni he mum ɗo nder département on. Ɓe kollimin du dow golleji fuu ɗiɓe keɓi wadde illu nana to nyawgu wangino no ɗum woɗɗiri fuu na ɓe koƴi loore maɓɓe dow ardagal préfet on e yaade ƴeewoyde. Ɗiɗaɓel ngel ɓe kollimi sigila maɓɓe laatiɗo woɗi sanne moɓe keɓi wadde nder lokotoroje sappo e gooɗe illunde nin ɓe garuno cellal ɓalli mu'en na ƴeewe ndaare sako no gondi e ñaw on ngalam. Tataɓel ngel min jeeli lectorore filinge to min gaɗi dokkal kartongoji kaataje kamɓe sumre gam oɗon andi nde neɗɗo naati ley lokotorore tilay sey nde watti sumre tawi du no woodi ɓe ngala bawɗe ko sotta ɗum e anda to ɗum
sonnete.
Nder andinore ministére leydi Niger kawjiɗo filla cellal himɓe ni wakkati ɗum ƴewtinno cellal himɓe sappo e tato cikkiraɓe ñaw coronavirus neɗɗo goto heɓa tawraɗo ñaw coronavirus gu neɗɗo o du leydi Yasin ƴuwi warriɗo anden nder leydi Niger. Miccintinen himɓe duni illa ko ñaw coronavirus gu wangi ɗo nder leydi Niger warde kenga dow himɓe ujunaji jeenawo e keme tato e woronje e tato cikkiraɓe ñaw coronavirus himɓe ujunere e hemre e joyo kan en tawra ñaw coronavirus gu anda himɓe du fa hande ujunere e sappo e nayo kan en ñawta daɗi himɓe lasoyɗi ɗo gonno ñawte himɓe du fa hande lasoy tato e jeenawo ma e dalila ñaw coronavirus gu anda.
Banniraawo en ko heɓumami yiya ɗon tan miilo ananaali habaru on naatoye ɗum noon iri habaru oyano ñawgu ngu wonde wora himɓe dalleɗi yaasi fuu ngu yettoyke daggari men
ha iya ɗon haal dow coronavirus no
ey mana
menen maagu yettuke ɗo to amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu
aha hokkam ɓeydaare dow majjum.
Lokotorooɓe joom e annal kokki shawara dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makataare faɗe laaɓa ne o de no ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum ɗon ma loota juuɗe maɗa faɗe laaɓa de a golliri tekkere noon kibinaane nder buuri loota juuɗe maɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte métre gooto hakkunde moɗum e neɗɗo ɗale memude bisaaji de ɗum wartike doole memum bisaaji ɗin looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaamo loote yeyre moɗon to jooɗoto ɗum ɗale naatugo nder jama'aare ustire dille dille
aa to noy o anta kogal ɓiyankena
banniraawo miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli lenyol maɗa
e gonga ma jam onna am ɓuri komai mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa mi han batana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Dalila julɗe layya gaɗoyteɗe nder jeɗɗira warore de Allah jaɓi waddi ko safarawa hano kawrital rewɓe durwidoɓe yahdu yeeso heɓo ɗo anda nder leydi meɗen hefa hande rewɓe wonƴitoɓe kulle deme gaɗa iri ñamduji iri iriji goɗon cingi luumo kollol ɗo anda nder huɓere ñame ɗo anda ngam hollude himɓe leydi kulle deme iri iri wonƴititteɗe gaɗe ñamduji e mafeji ko wattete e kuse nder iri wakkati julɗe layya ɗe anda ngam ɓeydade sekettinoɗe yewtere madame Yakuba Ramatu kawjiɗo filla luumo go anda e Adama Dawaci.
Kulle ɗiɗi fatati woɗi ko min gaɗi luumo kollol ngol arande ni faamen kolla rewɓe joɗo kollidira juuɗe jamani mo wuttaki neɗɗo fuu mo golla ɗiɗeɓal majjum min kolla du kulle ɗe ko awete ɗon reme ɗo ndenne kanjum woni ko min ñamoto hawta e ko ittete leyɗe yaasi ndenne min jata leydi gomen koƴo ñamri min gadda ɗo ko min ñanta ɗo ɗum kanjum min gaddi faamen conna meɗen ñaama ko woɗi amen tataɓel durdugo e talakaku kanjum e heppere ɗum woni sooda ara wuro muɗum ɓeyde leydi mum no ɓuri ya sooda ko caadi leydi janandi ndenne ɗum ɗon no walla durdugo e talakaku kanjum e heppere e leydi ndi
tendeji foti woni ko gaɗɗon dow fi luumo ngo ɗo rewɓe foton woni ko wari e luumo ngo
tendeje capanɗe jeego min gaɗi nde ɗin heƴƴanami min ceppi ba rewɓe heɓotote armuɓɓe nokku ne heƴƴa
noyi woni no gaɗurɗon sigila ɓurodirol kulle lobbe ɗe
ɓurdugol ngol no min gaɗi ni woni mi waɗi ñiiri an yi'ama kam ɓuri ñiiri ma welde ndenne andu a dara gaɗa ñiiri beldi gadda hannini min gari ɗum ko watta ko tawe neɗɗo fu durwa jaamu kandu ya waɗa ko woɗi ko weli wara holla kasenna min gaɗi ɗum gam weli himɓe himɓe gi'e ko min gaɗi on ekkito ɗum ndu
no woodi laabi ɗi diduɗon laatiɗi neɗɗo sey tokkaɗi ko naata ele luumo kollol ngol na
laabi fu wala so wana tawe o debbo emo wonde hawrina amen yi'etene sarrafawa laato mo yoɓo ko yoɓate fuu mo waɗa dugolla lebbe ko min jii min paami no woɗi to e reɓɓe ni min gaddi e luumo kollol ngol
a weltake sanen luumo kollol ngol waɗir ni
mi weltake koy ngam min ga'ino lebbi tati meɗen uddi e kasu gon unka yi'e ni kasu dow fii na walla ka hanne min keɓi min ɓurtake faami min kolla kulle amen min joɗikini min ngala ba jenne jogi so min golli undu min mbawi min keɓa hen seeɗa e dow julɗo leyyaga rewɗo en sukaɓe ne jiɗi ballite leyaji ne yiɗi soode
ko saabi ko laati on gaddanani ma feeji kañum e yaajiji kolluɗon ɗo
ko waɗi ɗum ni woni julɗo leyya woni warano neɗɗo fu ne yiɗi yaajiji e ma feeji kanjum e ko urnoto cobbal to ɗum ɗon woni ko min gaddi ɗum sabu neɗɗo fu kañum o no fillo hannde
nden ne miccintinen himɓe duni ko luumo kollol ngol enden sappo e joyi lewru juillet hitande duuɓi ujunaɗiɗi e lasu fuɗɗa balɗe sappo e joyi dow luumo ngo enden ñamata bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala ngudo yewtere pindinol meɗen ko waɗi hannden dow luumo kollol yaasiji e mafeji ɗo enden nder huɓere ñamai kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dillamiɗen miccintina on ko batu joɗo kalen studio kala ngu hannden waɗan dow liɓo reedu nder cuccuka e saɗormaji ko wonno waddana rewɓe harko darta cellal maɓɓe ɗo nder leydi Niger salamatu kadiri kandu ardoto batugo
e banniraawo in ko heɓuma mi yi'e ɗon ta miilo
a nanaal habaru on naatoye ɗum no
iri habaru oyano
ñawgungu wonni wara himɓe dalleɗi yaasi fuu ngu yettoyke e daggari men
ha yiya ɗon haal dow coronavirus no
ey mana
minen maagu yettike ɗo to amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu
aha hokkam ɓeydaare dow majjum
lokotorooɓe joom ɓe annal kokki shawra dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makataare faɗe laaɓa ne o deno ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum ɗon ma loota juuɗe maaɗa faɗe laaɓa de a golliri tekkere noon kibinaane nder buuri loota juuɗe maaɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte métre gooto hakkunde moɗum e neɗɗo ɗale memude bisaaji de ɗum wartike dowle memum bisaaji ɗin looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaama loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum ɗale naatugo nder jama'aare ustire dille dille
aa to noy o anta kogal ɓiyan kena
banniraawo miila e cellal ɓanndu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa
e gonga ma jam ɓonna am ɓuri komai mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa mi han batana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.